Isayensi nomlando kaGenesis. Abantu abaningi bathi isayensi iyawuphikisa umlando weBhayibheli wendalo. Kodwa ukuphikisana kwangempela kuphakathi kwesayensi nembono yabathi bangamaKrestu athatha iBhayibheli njengoba linjalo, hayi phakathi kwesayensi neBhayibheli. Abanye balaba bantu benza iphutha lokugomela ngokuthi ngokweBhayibheli yonke indalo yadalwa ngezinsuku eziyisithupha ezingamahora angu-24 eminyakeni engaba ngu-10,000 edlule. IBhayibheli alisisekeli isiphetho esinjalo. Ukube belisisekela, izinto eziningi ezithole ososayensi eminyakeni eyikhulu edlule beziyokwenza ukuba iBhayibheli lingathembeki. Ukuhlolisiswa kahle kweBhayibheli akwembi ulutho oluphikisana namaqiniso angokwesayensi aye atholakala. Ngaleso sizathu, ofakazi bakaJehova abavumelani namaKrestu athatha iBhayibheli njengoba linjalo, nabaningi abakholelwa ukuthi indalo yadalwa ngezinsuku ezimbalwa. Okulandelayo kubonisa lokho iBhayibheli likufundisayo ngempela. Kwakunini ekuqaleni? Umlando kaGenesis uvula ngamazwi alula kodwa anamandla. Ekuqaleni, uNkulunkulu wadala amazulu nomhlaba. Genesis 1 verse 1. Izazi zeBhayibheli eziningana ziyavuma ukuthi leli vesi lichaza isenzo esihlukene nezinsuku zokudala okukhulunywa ngazo kusukela evesini lesithathu kuqhubeka. Incazelo yalokhu ijulile. Ngokwamazwi okuvula eBhayibheli, indawo yonke ehlanganisa nomhlaba wethu kwase kunesikhathi eside kukhona ngaphambi kokuqala kwezinsuku zokudala. Izazi zesayensi yokwakheka komhlaba zicabangela ukuthi umhlaba uneminyaka eyizigidi eziyizinkulungwane ezine, kanti izazi zezinkanyezi zilinganisela ukuthi indawo yonke ingase ibe iminyaka eyizigidi eziyizinkulungwane ezingu-15 ikhona. Ingabe lokhu okutholakele, noma lokho abangase bakuthole esikhathini esizayo, kuyaphikisana noGenesis 1 verse 1? Cha. IBhayibheli aliyisho ngokuqondile iminyaka yamazulu nomhlaba. Isayensi ayiwuphikisi umbhalo weBhayibheli. Zazizinde kangakanani izinsuku zokudala? Kuthiwani ngobude bezinsuku zokudala? Ingabe babungamahora angu-24? Abanye bathi ngenxa yokuthi uMose, umlobi kaGenesis, kamuva wabhekisela osukwini olulandela izinsuku eziyisithupha zokudala njengesibonelo sesabatha lamasonto onke, kumele ukuba ngalunye lwezinsuku zokudala lwalungamahora angu-24. Ingabe amazwi kaGenesis ayasisekela lesi siphetho? Lutho neze. Iqiniso liwukuthi igama lesiHebheru elihunyushwe ngokuthi usuku lingasho ubude besikhathi obuhlukahlukene, hayi nje inkathi yamahora angu-24. Ngokwesibonelo, lapho efinqa umsebenzi kaNkulunkulu wokudala, uMose ubiza zonke izinsuku eziyisithupha zokudala ngokuthi usuku olulodwa. Ngaphezu kwalokho, ngosuku lokuqala lokudala, uNkulunkulu wabiza ukukhanya ngokuthi imini, kodwa ubumnyama wabubiza ngokuthi ubusuku. Genesis 1 verse 5. Lapha, yingxenye kuphela nje yenkathi yamahora angu-24 ebizwa ngokuthi imini, usuku, ngokwegama lesiHebheru. Ngokuqinisekile, asikho isizathu esingokombhalo sokuvele sithi usuku ngalunye ezinsukwini zokudala lwalungamahora angu-24. Zazizinde kangakanani-ke izinsuku zokudala? IBhayibheli alisho. Kodwa amazwi ezahluko 1 no-2 zikaGenesis abonisa ukuthi kwakuhileleke izinkathi ezinde. Izinkathi eziyisithupha zokudala. UMose wawubhala ngesiHebheru umlando wakhe, futhi wawubhala ngokombono womuntu omi emhlabeni. Lamaqiniso amabili kanye nolwazi lokuthi indawo yonke yayikhona ngaphambi kokuqala kwezinkathi zokudala noma izinsuku, kusiza ekuxazuleni impikiswano enkulu ephathelene nomlando wendalo. Kanjani? Ukuhlolisisa umlando kaGenesis kwembula ukuthi izenzakalo ezaqala ukwenzeka phakathi nosuku olulodwa zaqhubekela nasosukwini noma ezinsukwini ezalandela. Ngokwesibonelo, ngaphambi kokuba kuqale usuku lokuqala lokudala, ukukhanya okuvela elangeni elaseliyikhona kakade kwakuvimbekile ngandlela thile kungafinyeleli emhlabeni, mhlawumbe kuvinjwe ungqimba lwamafu. Phakathi nosuku lokuqala, la mafu aqala ukusuka, avumela ukukhanya okwakusithekile ukuba kubonakale. Umbhalo waphansi uthi, Encazelweni yalokho okwenzeka ngosuku lokuqala, igama lesiHebheru elishitshiniselwe ukukhanya lithi or, ukukhanya ngomqondo ovamile. Kodwa mayelana nosuku lwesine, igama elisetshenzisiwe lithi meor, elibhekisela emthonjeni wokukhanya. Umbhalo waphansi uyaphela. Ngosuku lwesibili, umkhathi waqhubeka uphenya, wakheka isikhala phakathi kongqimba lwamafu phezulu nolwandle phansi. Ngosuku lwesine, umkhathi waphenya kancane kancane kangangokuba ilanga nenyanga kwaqala ukubonakala emkhathini wamazulu. Ngamanye amazwi, ilanga nenyanga kwaqala ukubonakala emhlabeni. Lezi zenzakalo zenzeka kancane kancane. Umlando kaGenesis uphinde ulandise ukuthi njengoba umkhathi wawuqhubeka uphenya, izilwane ezindizayo, ezihlanganisa izinambuzane nezinye izilokazane ezindizayo, zaqala ukubonakala ngosuku lwesihlanu. Ukulandisa kweBhayibheli kubonisa ukuthi kungenzeka ezinye izenzakalo ezinkulu ezazenzeka phakathi nosuku ngalunye noma inkathi yokudala, zenzeka kancane kancane, hayi ngokuphazima kweso, mhlawumbe ezinye zaze zadlulela ezinsukwini ezilandelayo zokudala. Umbhalo waphansi uthi, ngokwesibonelo, phakathi nosuku lwesithupha lokudala, uNkulunkulu wathi abantu mabande bagcwalise umhlaba. Genesis 1:28-31. Nokho, lokhu akuzange kuqale nokuqala ukwenzeka kwaze kwaba usuku olulandelayo. Umbhalo waphansi uyaphela. Ngezinhlobo zazo. Ingabe ukuvela kancane kancane kwezitshalo nezilwane kusho ukuthi uNkulunkulu wasebenzisa ukuziphendukela kwemvelo ukuze akhiqize izinto eziningi eziphilayo futhi ezihlukahlukene? Cha. Ukulandisa kusho ngokucacile ukuthi uNkulunkulu wadala zonke izinhlobo eziyisisekelo zezitshalo nezilwane. Ingabe lezi zinhlobo zokuqala zezitshalo nezilwane zahlelwa ukuba zibe nekhono lokuzivumelanisa nezimo ezishintshashintshayo zendawo eziphila kuyo? Yini enquma ukuthi uhlobo oluthile lukhawuka kuphi? IBhayibheli alisho. Liyasho kodwa ukuthi izidalwa eziphilayo zaswebezela ngokwezinhlobo zazo. Genesis 1:21. Lamazwi asho ukuthi kunomkhawulo ekwakhekeni kwezinto ezihlukahlukene zohlobo oluthile. Imivubukulo etholakele nocwaningo lwanamuhla kusekela umbono wokuthi izigaba eziyinhloko zezitshalo nezilwane azishintshanga kangako ngokuhamba kwesikhathi. Ngokuphambene nalokho okushiwo abanye abalithatha njengoba linjalo iBhayibheli, uGenesis akafundisi ukuthi indawo yonke, kuhlanganise nomhlaba nazo zonke izinto eziphilayo ezikuwo, kwadalwa ngesikhathi esincane nje, esikhathini esingeside esidlule. Kunalokho, incazelo kaGenesis yokudalwa kwendawo yonke nokuvela kokuphila emhlabeni ivumelana nezinto eziningi eziye zatholwa ososayensi. Ngenxa yezinkolelo zabo zefilosofi, ososayensi abaningi bayakwenqaba okushiwo iBhayibheli ukuthi uNkulunkulu wadala zonke izinto. Kepha encwadini yeBhayibheli yasendulo uGenesis, uMose waloba ukuthi indawo yonke yayinesiqalo nokuthi ukuphila kwavela kancane kancane ngemva kwezinkathi ezithile. Kwakungenzeka kanjani ukuba uMose athole ukwaziswa okunembe kangaka ngokwesayensi eminyakeni engu-3500 edlule? Kunencazelo eyodwa kuphela enengqondo. Lo onokuhlakanipha namandla okudala amazulu nomhlaba wayengamnika uMose ulwazi olunembe kanjalo. Lokhu kufakazela lokho okushiwo iBhayibheli ukuthi liphefumulelwe uNkulunkulu. Eyesibili kaTimoteyu 3:16. Ungase uzibuze ukuthi kunendaba yini ngempela ukuthi uyakholelwa ukulandisa kweBhayibheli kokudala? Cabangela izizathu ezinamandla ezenza kube nendaba.
Ukwazi sokulandelayo, okokwenezela. Ungaphendula kanjani? Imiphi imbono evamile eyiphutha ngomlando weBhayibheli wokudala? Kungani kuphawuleka ukuthi iBhayibheli nesayensi kuyavumelana emaphuzwini amaningi?